Rakamları söyle. Füze mi hafızayla mal edik sen numaralar kendisini fakat. Kendisi. Rakamları söyle. Füze mi hafızayla mal edik sen numaralar kendisini fakat. Odifano kami barbadu mamlaki.
Odifano Saudi Arabia.
Saudi Arabia madin demu barbadan.
Kara yama kara otomati.
Mamlaki hoji kamu madin demu barbadan.
Hoji hoji ozon ten jalagata.
Haye mamlaki nya jal kabarati.
Haye.
Hayyamu hoji argachu qabdu hojjechu isaa biyya Saudi Arabiyaa jirurraa. Hayyamu hoji websaayitii irratti hoji argachuu dandeessan isiniif laadha. Websaayitii san jala galtanitti kan piroosesa isaa xumuruu dandeessanii egaa hayyamu appilaay goote booda waraqaa isinii ergama. Waraqaa hojii argachuu kan keessii mirkaneessu. Websaayitiin si ergu jala seentee hojii barbaadaa jechuudha jalqabarratti. Egas booda waraqaan isin ergame hojii argachuu kasii mirkaneessu buusii dhufe fiizaa jechuudhaaf piroosesa eegalta. Fiizaadhaaf ammoo wanti isinirraa barbaachisu. Fiizaa isa jechuudhaaf wanti isinirraa eegamu. Paaspoortiin dirqama. Paaspoortii qabdu maamila keenya.
Paaspoortii?
Eeyyee paaspoortii.
Paaspoortiin qabu?
Paaspoortii baafachuudhaaf ammoo websaayitii irratti paaspoortii babaasuu dandeessan isinitti hima. Websaayitii san jala galtanitti kan iyyachuu dandeenye paaspoortiidhaaf iyyachuu dandeessanii. Websaayitii san jala galtanii guyyaa beellamaa qabsiifattu guyyaa beellamaa sanitti qaamaan deemtanii argamtanii fiizaadhaaf iyyattu jechuudha maamila keenya. Qalamaa fi daftara yeroo sun bira jiraatiin ni jala qabadhaati yookiin bilbila keessa riikardii godhaatiin dhaggeeffadha. Gaaffii dabalataa qabdu maamila keenya.
Hin qabu.
Heeloo fiizaan bilbiltaniif galatooma guyyaa gaarii.
Taate guyyaa gaarii oola.
Nayyee nagaan oola.